J-Drama on the bed.
Baby we umewazidi wengi chako sifie. Na chako changu changu chako nikupatie. Moyo wanienda mbio mwaya, nisipokuwa na silali, sina ujanja kwako kukuchiti. Nishasema staki, hawana nafasi, wachana tena basi. Wambie na wakisema tutachana, wambie sawa, ila penzi letu linalindwa na Maulana, ete tutofika mbali. Wambie sawa, ila penzi letu linalindwa na Maulana. Lele lile lele lilo. Tubaki wawili usijiondoka, twende farawe, yani mbali minawe. Tupendane kila de, tushibane usiwape unono. Kukuchiti, nisha sema staki, hawana nafasi, wachana tena basi. Wambie na wakisema tutachana, wambie sawa, ila penzi letu linalindwa na Maulana, ete tutofika mbali. Wambie sawa, ila penzi letu linalindwa na Maulana.
KC Records.